muraho neza, banyarwanda banyarwandakazi magaza ndahangaho nishimiye kuganira namwe, ariko reka mbanze mbibwire kuko biba byiza burya iyo abantu bagenda ntibasiranye. Si byiza ko nza ngo mbatureho ibiganiro ariko ntabanje ngo nanabibwire. Amazina yanjye nitwa Idamange Iryamugwiza Yvonne, ntuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko, ndi umunyarwandakazi. Mu buzima busanzwe navukiye mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo mu murenge wa Rugarika, aho bakunze kwita muri Kigese. Ni naho nize amashuri yanjye abanza, nkomereza amashuri yisumbuye Ikansi I Butare, nyarangiriza Kurekos Musambira, niho narangirije secondaire. Nkomeza kaminuza nayigiye muri Kigali Institute of Management KIM, masters nayikoreye muri IELTS. Nkaba rero ndi umubyeyi, mfite abana bane, ariko nkaba nifuje kuganira namwe nk'abanyarwanda bagenzi banjye, nk'umunyarwandakazi ukunda igihugu cyanjye uharanira ishema ry'abanyarwanda bagenzi banjye. Hari ingingo rero z'ingenzi nifuje ko tuganiraho. Nifuza ko twaganira ku bintu byinshi ariko byose ntabwo nabirangiza icyarimwe, gusa hari ibyo nifuje ko twaganiraho by'ingenzi. Ingingo ya mbere nifuje ko twaganiraho ni ingingo ivuga ngo uburenganzira bwo kubaho nk'uko bikwiriye. Ingingo ya kabiri ni ingingo ivuga ku burezi mu Rwanda. Ingingo ya gatatu ni ingingo ivuga ku burenganzira bw'imyizerere ku Munyarwanda. Ingingo ya kane ari nayo ngingo ngira ngo dusorezeho, ni ingingo ivuga ese aha Abanyarwanda ntitwaba tuyobowe turiho se nk'intama zitakigira umungeri. Munyemere rero tuganire duhereye ku ngingo ya mbere ariyo ivuga uburenganzira bwo kubaho nk'uko umuntu abikwiriye. Abenshi wenda bari kwibaza batese uyu muntu uko atuganiriza ku burenganzira bwo kubaho ntidutuwe turiho. Hari ukubaho ariko hari ukubaho byo gupfa kubaho atari uko umuntu akwiriye kubaho. Mu burenganzira rero dufite nk'abantu bwo kubaho, hari uburenganzira dufite twahawe n'Imana tutemerewe kugira umuntu n'umwe ubutwambura. Tuvuge nk'urugero uburenganzira bwo guhumeka, umwuka uhumeka n'Imana iwo guha nta wundi muntu ugomba kuwugiramo uruhare rwo kuza guhumeka kereka ari Imana yonyine yawuguhaye. Ubu rero nko muri iki gihe impamvu ushatse kutuganira kuri iki kintu cy'uburenganzira bwo kubaho nk'uko bikwiriye, mu gihugu cyacu hamaze igihe kinini dufite ibibazo ndetse no ku isi yose bw'icyorezo cya coronavirus. Ariko ugasanga kenshi na kenshi nkatwe Abanyarwanda icyo cyorezo kiraje kitunaniye kukijera, ndetse ku ikubitiro rya mbere duhise tuvuga ngo abaturage tugume mu rugo. Haje ikintu cyitwa guma mu rugo, umuntu atagiteguye, umuntu bimeze nk'aho ari nk'imvura iguye nayo itakubye. Ugasanga inama y'abaminisitiri irateranye baravuze bati inama y'abaminisitiri yanzuye ko Abanyarwanda bose baguma mu rugo, nta muntu wemerewe gusohoka ngo ave mu rugo rwe. Ariko iyo myanzuro igafatwa mu masaha ya mu gicuku, mu masaha sita z'ijoro. Kenshi na kenshi abantu bamwe baryamye bararanye gahunda bazi ko bari bujyemo, nyamara babyuka bagasanga gahunda zahindutse. Iyo myanzuro igafatwa hari umuturage utahashye harimo kanafite n'igiceri na kimwe mu rugo ashobora guhahanga agaburira umuryango we iyo myanzuro ikafatwa mu gicuku. Mu by'ukuri ntabwo naje hano kugira ngo ndwanye ngo abanyarwanda ngo bareke kwirinda coronavirus. Oya, ni icyorezo kiriho ndanakemera, ariko icyo nsaba leta yacu y'u Rwanda ni ukugira ngo tubashe kurwanya icyo cyorezo, tukimanaginge twebwe tuyobore corona, ariko kugira ngo corona ituyobore, corona iduseseze mu myobo, corona iduhabure, ibintu byose bihinduke corona, ubuzima bw'abantu buhagarare kubera corona. Nibyo koko ko kwirinda twidukaraba intoki dushyiramo metero ndabyumva no kudasabana, ariko tutirengagije ubuzima bw'abanyarwanda. Niba inama y'abaminisitiri iteranye bakavuga bati abanyarwanda bagumye mu rugo, mwirengagije ko hari abanyarwanda badafite ikintu cyo kurya, mwirengagije ko bitatu bya kane by'u Rwanda by'abanyarwanda barya ruko bahagurutse bashakishije bahize, uwo muturage mukingiranye muramukingirana murinde corona yicwa n'inzara, ibyo byo biraba bimaze iki? Mukavuga muti turabafasha, aho niko leta yambwira, leta yambwira iti dufasha abaturage iyo twabakingiranye, mubaha iki? Byapfuye bya kawunga byaboze birura, mugenda mukavuga ngo murabahaye, nyamara ibyo bifu ntibabasha no kubisonga mu bugari burya, birabananira ngo babishyishamo igikoma kugira ngo babashe kubona ukuntu babinywa, kuko ubugari bwaramaniye ntibushobora kubaho. Ese nk'uwo muturage uramufashije cyangwa umushyize mu gihano? Ubundi ngo mumuhaye ngo ikiro cy'ibishyimbo, ikiro cy'ibishyimbo bidateze gushya, ikiro cy'ibishyimbo kimwe akagitekesha amakara y'ibihumbi bibiri, uwo muturage muramufashije cyangwa muramuhimye? Ni ukumubwira ngo njya mu rugo ntushaka ubeho, ntushaka upfe, ntabwo ibyo twe tureba. Ariko nkamwe bayobozi, ibi biryo muha abanyarwanda nabyo bitabasha kubageraho bose, izo kawunga n'ibyo bishyimbo, hari n'umwe muri mwe wabifata akabijyana mu rugo rwe akabigaburira abana be? Birakwiye ko dufata imyanzuro, ariko tubanje no kureba ku buzima bw'abanyarwanda bari hasi. Ntabwo abanyarwanda twese dufite ubuzima bumwe, ntabwo abanyarwanda twese tubayeho kimwe. Ntabwo bikwiriye rero ko Burayi bufata imyanzuro ngo bugumishe abaturage mu rugo, Amerika ifata imyanzuro igumisha abaturage mu rugo, n'u Rwanda rufata imyanzuro igumisha abaturage mu rugo, nyamara nta kintu kibanze mubahaye cyo kubaho. Ibyo bihugu iyo bigumisha abaturage babyo mu ngo barabatunga, nta muturage wakicwa n'inzara, nyamara tutirengagije ko abanyarwanda benshi inzara yabica. Aho wenda ho abenshi ntibabyumva, kuko nka minisitiri aravuga ati minisitiri ishyaka ngira namwimbi avuga ati aho kwicwa n'inzara nakicwa, aho kwicwa na corona nakicwa n'inzara. Ariko minisitiri, inzara iteze kuzakwica ryari ho? Tuvugishije ukuri, uri minisitiri, umushahara wawe kwezi uraza wakora utanakora, wagumisha abaturage mu rugo utabagumisha mu rugo, wowe umuturage umushahara wawe uraza, ni ryari inzara izakwica? Uretse kuba ukinye umuturage ku mubyimba ukamubwira ngo wakwicwa na corona uzicwa n'inzara, kandi unanabizi neza ko ntahenda kukwica, ubundi ukavuga uti mugume mu rugo, n'abaturage bitwaza za nzaruhahira zikabumira ku mugongo umunsi wose azererana nzaruhahira irimo uduseri tubiri tw'ibitoki, nabo nabo turabafatira imyanzuro. Ariko nkwibarize nkawe minisitiri Shyaka, koko ko ibyo aribyo byose utavukiye New York cyangwa utavukiye hehe, uri umunyarwanda wavutse nk'uko twese twavutse, uyobewe neza yuko umuturage wo hasi agomba kubungana nzaruhahira kugira ngo aramuke? Ese utekereza ko we yakanga gukora sitoke ngo abeho neza nk'uko wowe nawe uriho? Ese utekereza ko we yakanga guhahisha imodoka nk'uko nawe uyihahisha? Arabungana nzaruhahira, kuko niko ubuzima ariho bumeze. Ntabwo twese tuzabaho kimwe. U Rwanda si igihugu cy'abakire gusa, ni igihugu cy'abakire n'abakene, kandi turi muri demokarasi, twese tugomba kugira uburenganzira bungana. Ayo masera abiri y'ibitoki uvuga niyo yabashije kubona, niba nawe ahubwo yayabonye, kwa n'umutana yabonye uryamye mu nzu wabuze n'umugeraho inzara yamwishe ariko impamvu bivuga nuko abana bawe bariye impamvu bivuga nuko iyo nzara uhahira utari mu kwihungana kuri uyu munsi warayihungana none mu shota bamubaza ngo ugiye he ariko wowe uragenda nta kibazo niyo mpamvu wirengagiza ibibazo by'abanyarwanda ayo ni amagambo asesereza abanyarwanda ntabwo ari amagambo y'umuntu uhagarariye abanyarwanda ukwiye kugenda ngo ubabwire ibyo ni ibibabaza abantu kuko urabivuga hari benshi bashonje babuze uko babigenza kuri icyo kibazo rero cyo gukingirana abantu rwose njyewe kuganje nk'umunyarwanda utinyutse kuko benshi niko babyifuza ariko baratinya kuko bavuga ariko nkanjye umunyarwanda utinyutse warangije gushira ubwoba ubu ngubu ndasaba leta y'u rwanda ngo idukingurire mudukingurire tujye hanze dukore twihigire nk'uko twihigiraga twitunge nk'uko twitungaga mwe kuduha izo nkica nkikize nazo zigera kuri bamwe abandi ntizibagereho turabasaba ko mudukingurira rwose mudukingurire tuve mu mazu tujye hanze muravuga ngo nkawe minisitiri Shyaka ndakomeza kukubwira numvishe ubwira abantu ngo mukore siporo ngo muzikorere ngo nimukore siporo muzikorere mu ngo ngo ntabwo twemerera abantu gusohoka Shyaka ni indi muntu ukubwiye ko abaturage b'abanyarwanda bose baba mu bipangu byabo hari abaturage badafite ibipangu byabo bihagije byo gukoreramo izo siporo kandi imibiri yabo ikeneye siporo niba koronije ifite ikibazo ifata mu myanya y'ubuhumekero tugomba gukora siporo kuki tubuze gukora siporo abo bantu bagiye kurwara izindi ndwara kubera gukingiranwa mu nzu murafata umuntu mumubwire ngo guma mu nzu nyamara business ze zirimo zirahomba yashoye amafaranga menshi arimo amadeni ya banki ejo banki izamwishyuza mwebwe ntabwo rwanda reveni mwigeze muyihagarika nka leta imisoro irabara buri munsi wa muturage arabarirwa imisoro arabarirwa inzu akoreramo azishyura ubukode bwayo arabarirwa kredi ya banki izaza kumutereza ibye cyamunara hanyuma se arajya mu nzu asinzire gute atuze yirinde korona gute hari ubuzima bw'ibanze mugomba kureka abantu bakabamo mwifata imyanzuro uburayi bwafashe ngo bukingirane abantu kandi bufite ubushobozi bwo kubatunga ngo namwe mwidufatireho nko mu rwanda inaha dufite uko tubayeho ubuzima bwacu twese turabuzi ntabwo ari ubwo buzima bw'abanyaburayi kandi tunibuke ikindi ntabwo bakidukoronije rwose tubimenye yuko tutakiri mu bukorone bw'abazungu ngo bavuge ngo bafashe imyanzuro iwabo natwe tuyishyize mu bikorwa ntabwo bishoboka ari icyo gihe demokarasi twarwaniye ntacyo yabitumariye njye kuganje rero nk'umunyarwanda ukunda igihugu cy'ukunda abanyarwanda nagira ngo mbasabe mu izina ry'abanyarwanda bagenzi banjye ngo mutwemerere abanyarwanda basohoke bajye hanze kuko atari ibyo abantu bazitwa na za depuresiyo bazajya mu nzu baryame bibaze ibihombo ibaze ibibazo n'ibiki byose agume muri ibyo adeprime abantu biyongera imitima korona n'indwara iriho turabizi ariko mwigire iturufu mutubabariye ntabwo ariyo ndwara yonyine ibonetse mu rwanda iduhangayikishije habanje za kanseri haje izindi zicaga abantu haje za sida zishe abantu benshi ariko nta ndwara yigeze ituma badukingirana nimudukingurire tujye hanze twirinde korona ariko dukore dutunge imiryango yacu mutubabarire rwose mwe kudushyira muri izi gereza mutatubwira ibyaha twakoreyemo bituma mudufungirana mutibagije ko hari imiryango myinshi mwagiye mutandukanya hari abantu bamwe babaga bagiye mu ntara cyangwa abandi baje mu mujyi wa kigali kandi bagomba gutaha abo bantu batandukanye n'imiryango yabo kandi n'uburenganzira bwabo bwo kubana n'imiryango yabo icyo kintu ntimukirengagize rwose mwirengagize uburenganzira bw'umuryango kandi niba mubanze murebe n'iki gihe cyose cyabayeho cy'ibihombo mukurireho abantu iyo misoro basi abantu babanze biyubake bazabone gutangirana no gusora ariko banakora kubwira umuntu ngo funga saa kumi n'ebyiri se bwo mutaranadukingirana warangiza ukamubwira ngo tanga imisoro wowe kandi yose arayikura hehe arakuraho amafaranga icyo kintu mukigeho mureke kujya muduturaho ibyemezo ngo inama y'abaminisitiri yateranye ngo yemeje ibi n'ibi ngo yemeje ko muguma mu rugo ngo yemeje ibi n'ibi munabitubwirana agasuzuguro n'ubwiyemezi n'ubwihenuzi byinshi mubitubwire nk'abanyarwanda mubitubwire nk'abantu dutuye mu gihugu nk'igihugu kigendera kuri demokarasi twicyo twifuza ni justice dushaka kubaho buri muntu uburenganzira bwe bwo kubaho akabugira icyo ngicyo wenda nabandangije kukivugaho gusa icyo twifuza ni uko mudufungurira abantu bakajya hanze bakabasha gukora bakagira ubuzima bundi bubaho mukareka kujya kudutungisha ibintu muha abantu na mwunganyi mudashobora kurya nabyo bitagera ku bantu bose muri ko abanyarwanda bo kwicwa n'inzara ikindi nagira ngo mvuge ku kintu cyerekeranye n'uburezi mu Rwanda iyo ni ingingo ya kabiri abanyarwandakazi nje ntabwo nicaye handi butinye kubivuga kuko nababwiye ko ntabwo bafite ntabwo ntinye imbunda si ntinye intwaro kuko nanjye hano mfite intwaro nanjye ntabwo ntinye imbunda rero reka mbabwire ikibazo cy'uburezi mu Rwanda kirahangayikishije cyane kandi impamvu gihangayikishije igice kimwe ikindi gice ntabwo gihangayitse kandi nyamara kidahangayitse nicyo gifite ubushobozi tugiye mu bintu by'uburezi mu Rwanda abantu benshi bababara mu mitima kuko tubirebye neza uburezi ireme ry'uburezi ryapfuye mu Rwanda kuva kera ntabwo ripfuye ubu ngubu ryapfuye umunsi umuntu abyuka agafata ibyemezo bye bwite niba yabirose niba yabitekereje agahita avuga ati nkuyeho ururimi rw'igifaransa kuva uyu munsi abantu baziga mu rurimi rw'ikinyarwanda rw'icyongereza niriye ni menace mu burezi yari ikomeye cyane si uko tutari dukeneye kumenya icyongereza kuko turanabizi ko ni rwo rurimi ruri mu gukora mu rwego mpuzamahanga kuko cyane si uko tutagishakaga ariko ururimi ntabwo rubyuka umunsi umwe ngo umuntu arukureho ni ibintu bigenda gake kuko gufata ururimi ukarukuraho mu mashuri n'abarimu nyamara bagomba kwigisha urwo rurimi rundi bataruzi tutabeshye bakwiyeho kwigisha mu gifaransa mu Rwanda ari abahe banyarwanda bazi icyongereza ari abahe barimu bari capable yo kwigisha icyongereza mu mashuri ntabo aho niho havuye kugira ngo abaganda abanyakenya abandi banyamahanga baze birare mu gihugu cyacu badindize uburezi bw'abana bacu kuko nta esprit patriotisme y'igihugu cyacu bari bafite ntabwo bashinzwe gukunda abanyagihugu bacu bazaga babigisha uko bashaka abafata bagafata abadafata bakarorera kandi abo barimu bakagera mu mashuri ari internationali abahemba amafaranga menshi muri za ecole publique ntibageremo ugasanga ari ireme ry'uburezi ryadindiye tutabeshye umunyagihugu agira uko yigisha abana b'igihugu ashyiramo ubumuntu agashyiramo urukundo kuko abavuga ati mbategure ejo bazaba iki n'iki gihugu cyacu gitera imbere ariko umunyamahanga yaje gushaka amafaranga nicyo nta kindi kimugenza iyo yabonye arataha akaza kwigisha geografi y'u Rwanda kandi ari umugande iyo geografi azayigisha yizi hehe umwana akakubwira ngo yize geografi akarangiza atazi n'igihingwa gihingwa mu gihugu cy'iwabo kubera ko yigishijwe n'umugande cyangwa n'umunyamahanga wundi akaza kwigisha isitwari y'u Rwanda ariko se ayizi hehe kuko ni wuzi urwo rurimi ntabwo aho turi buhatinde ariko nicyo nashatse kubabwira ni uko ireme ry'uburezi ryapfuye kera mu Rwanda rimaze iminsi ripfuye ugasanga minisitiri umwe agiyeho hari n'abataragiye bamaraho n'umwaka ahari azanye ibye undi minisitiri runaka agiyeho azanye ibye undi atuyeho amabwiriza ye ibyo byose ariko abana b'u Rwanda bakinirwaho mu bwenge bwabo ireme ry'uburezi mu Rwanda rihinduka nk'ikibuga cy'umupira ariko mwibagiwe ko ari abana b'abanyarwanda muri mu gukiniraho mwibagiwe ko igihugu kitagira urubyiruko kiba kigiye kudindira mwibagiwe ko urubyiruko ari rwo Rwanda rw'ejo hazaza mwibagiwe ko mwe muri mu kubikora gutyo muri mu gusaza ejo hazagera mukaba mutakibasha gukora rwa rubyiruko mudindiza ariko rugomba kugira ariko rugomba kuzamuka neza ireme ry'uburezi rirapfa ibyo byose biterwa n'iki abana b'abayobozi ntibiga inaha abana bakagombye kubavugira bakoraga ibyo ngibyo barangiza bakuriza abana babo indege bakajya kwiga mu bihugu byo hanze bakiga neza barangiza bakabishyurira mu mashuri meza y'inaha ngaha yiga muri sisiteme mpuzamahanga iryo reme ry'uburezi ntabwo ryabarebaga kubera ko abana babo ntabwo baryigamo ariko bayobozi mbabwire ibyo ni umuco mibi wo kudakunda igihugu numutso mubi wo kudakunda cya igihugu cyakubyaye numutso mubi wo kudakunda abanyagihugu ngo umenye kubashakishiriza ikintu cyabakwiriye icyo nashatse kubabwira ku burezi rero nuko kirengeje nuko abana bacu bagiye kumara imyaka ibiri bicaye mu ngo coronavirus igitangira kwaduka ikubitiro rya mbere amashuri yarafunzwe umwaka urashize abana b'igihugu batiga ariko abandi bana bamwe bari mu kwiga muri systeme mpuzamahanga abo bana biga bakanimuka ntibagire ikibazo ariko abana biga muri systeme y'u Rwanda tujuru bari muri wa murongo ejo bundi turishima ngo baratangiye ariko ngira ngo ntanamezi nyabiri bamaze biga amashuri arafunzwe ejo bundi bati mwitegure babyeyi abana ku itariki 18 bazatangira abatari baratangiye bo mu mashuri yo hasi ababyeyi bari kokora utuntu twose baragurisha abandi baguza udufaranga bajya kwishyura za menerivare amafaranga y'ishuri bajya kwishyura ama uniforme bajya kwishyura ibikoresho nyamara itariki yo gutangira amashuri yari itariki 18 ahubwo iyo tariki 18 z'ukwezi kwa mbere nibwo bahagaritse amashuri yose n'abigaga ati noneho nabonye barurere umubyeyi watanze ayo mafaranga yose akikokora ngo umwana ajye kwiga uyu munsi akaba amwicaranye mu gutekereza ikimungu yicaranye ariko bayobozi mutekereza ikimungu cy'ababyeyi bicaranye abana imyaka ibiri mu rugo batiga ese mujye mutekereza ku ngaruka zizaba kuri abo bana cyangwa zamaze no kubabaho umwaka ushize babaruraga abana benshi cyane imibare y'indengakamere y'abana b'abakobwa bamaze kubyara inda zitateganijwe muri biriya bihe byaguma mu rugo sinzi niba Madamu Jeannette Kagame yarigeze yumva iyo mibare kuko ni mu nshingano ze nigeze kumva avuga ko afite ikigo ndetse gishinzwe kurengera abana b'abakobwa kurenganura abana b'abakobwa kubateza imbere nabonaga kenshi na kenshi agaragara muri iyo mirimo niba ntibeshya ariko niba bitari ibintu ukora biri formeri ngo wereke amahanga ko witaye ku bana b'abakobwa aba bana b'abakobwa bamaze guhura n'izi ngorane waba hari icyo bateganyirije ushobora kuzabafasha Madamu Jeannette Kagame aho nagira ngo makubaze wenda sinzi niba uzahadusubiza ariko niba utazanahadusubiza wowe uhigeho ntekereza ko hari icyo wateganyaga kuzabamarira kuko ubu noneho icyakurikiyeho ni uko mwongeye mukabasubiza mu rugo bakaba noneho ubwo n'abatarabyaye bagiye kongera bakabyara cyangwa se n'ababyeyi bagasubizamo abandi kubera ko abana b'abanyarwanda batiga abana bamenye gukorera amafaranga aba bana bamaze kumenya gukorera amafaranga bazajya mu ishuri bubahe mwarimu abayobore babyumve bemere guca bugufi bige ko mu bizi ko kwiga bivuna atari ikintu cyo guhubukirwa icyo kintu mukigeho ese ko hari abana bamwe bataratangira b'incuke bari mu rugo hakaba hari n'abandi b'incuke bigaga za materineri hakaba hari n'abandi bigaga za primeri dusanzwe tubizi ko mu Rwanda imibare y'abanyeshuri n'ubundi mu mashuri ari publique yiyongera cyane hanyuma abo bana bamwe muzabadindiza mubasubiza inyuma abandi mwaba muzabigenza muti ese bakuzemo muzareka kubatangiza ese muzabashyira abashyitsi bakuru babo mu ishuri biga bagerekeranye se ntabwo nzi neza ukuntu ibyo bintu muteganya kubigenza ariko nk'ababyeyi natwe n'abanyarwanda bakunda igihugu twifuzaga ko mwadusobanurira neza bidafefetse uburyo mwiteguye kuzakemura ikibazo cy'uburezi mu Rwanda kuko nk'uyu munsi Kigali iri muri guma mu rugo mu ntara bariga ibyo nabyo tukabyibazaho nk'abanyarwanda niba ese nk'abanyeshuri bazakora ibizami bya leta muzategura ikizami cya leta cyo mu ntara mutegure n'ikizami cya leta cyo mu mujyi wa Kigali ukwacyo cyangwa se abana bose muzabareka barangize mu bahe diplome mu bahe za medicine corona ibyo bintu mwakagombye kubitubwira neza mukabidusobanurira nk'abanyagihugu mutatubwiye ngo muzareba uko mubigenza kuko ijambo muzareba uko mubigenza rikubiyemo ibintu byinshi bishobora kuba positive ku babyeyi ariko tutirengagije ko bishobora no kuba negative bikatugirira ingaruka ku bana nimudusobanurire neza ukuntu muzabyiza abo bana bamwe barimo kwiga abandi batiga bazakorana ibizamini ese bazagendera kuri gahunda imwe cyangwa mu gihugu cy'u Rwanda bizahinduka habeho gahunda y'intara y'intara ukwazo habeho na gahunda y'umujyi wa Kigali mu myigire murakoze ariko icyo kintu nagira ngo saba abayobozi bacu bagerageze kudufasha kuzadusobanurira neza ku kintu cy'uburezi mu Rwanda kuko uburezi bw'u Rwanda bwabaye nk'ikibuga cy'umupira bakiniramo mwihangane murekere gukinira ku burezi bw'abana bacu kuko abantu bariga kandi biga neza nta kibazo bafite mwihangane mudufashe cyo ngicyo wenda cy'uburezi reka nacyo ngisubikira ahangaha ariko nari nsubitse ntavuze ku kintu cy'abana b'abanyarwanda bari muri za boarding kugeza kuri uyu munsi hari abana bari muri boarding kandi nibo bana benshi bari mu ntara bagiye muri za boarding ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali muri za boarding mw'abanyarwanda aba bana babaye nk'aho bakoze ibyaha babaye nk'aho bafunzwe mu buryo butazwi batandukanye n'ababyeyi babo ariko bayobozi mwibagiwe uburenganzira bw'umuryango mwibagiwe ko umwana akenera kumenya kumenya amakuru y'ababyeyi be mwirengagiza ko umubyeyi akenera kumenya amakuru y'umwana we ariko nkamwe ko muri ababyeyi ubu wagufata nkawe ministry cyangwa se na Jeannette kuko mwishyire mu mwanya w'ababyeyi bafite abana mu ntara bafite abana muri boarding uwagufata akagutandukanye n'abana bawe akabafata akabashyira muri boarding ntumenye uko umwana yabayeho ntiwemerewe kujya kumusura ntiwemerewe kubaza ku kigo amakuru n'uyu ubajije barakubwira ngo umwana ara byonyine gusa
Ingirire. Kozi.
Kozi.
Tukiri kuri iki kibazo twavugaga cy'ibijyanye no kutugumisha mu rugo, mu bibazo byaguma mu rugo n'udupfukamunwa ahantu hadakenewe. Wenda twakongeraho ikindi kibazo cy'ibintu by'inkingo nk'ubu ngubu hari inkingo ngo za korona zimaze kugera bavuga ko zimwe zimaze kugera no mu gihugu cyacu ku buryo hari abantu bamwe bagiye mu bazahita bazihabwa ku ikubitiro harimo abaganga harimo abageze mu zabukuru harimo n'abantu bafite indwara zidakira indwara zikomeye cyane mbawe ntabwo urukingo turwanze mu by'ukuri nta nubwo nje ahangaha kugira ngo babuze gahunda yo kwemera inkingo kuko uburwayi burahari ibyo ndabyemera pe ariko hari ikintu tugomba kubanza tukitondera inkingo mu buzima busanzwe zigira igihe cyo kugeragezwa abazikoze bagira igihe kitari gito kitari n'imyaka mike yo kugerageza izo nkingo kugira ngo zitagira ingaruka ku bantu bagiye kuzikoresha banyarwanda banyarwandakazi izi nkingo za korona ntekereza ko nta n'umwaka ushize bazikoze cyangwa se bazigerageza dukurikije n'igihe korona yadukiye none rero guhita zoherezwa mu gihugu cyacu ndetse zigatangira guhita zishyirwa mu bikorwa byihuse ndatekereza ko byabiteye impungenge kuri buri munyarwanda uwo ari we wese utekereza kuko icya mbere cyo n'abaziduhaye bameze nk'aho batizeye neza uko zikora batizeye neza ubuziranenge bwazo kuko niyo baguhaye urukingo se bakubwira ngo kandi n'ubundi iyo ndwara urugero uyirwaye ntabwo bisobanutse neza ikindi kintu kidasobanutsemo mu buryo bazihutishije kuva kera kose habayeho indwara za diyabete zabayeho zirica abantu za kanseri zabayeho za sida zabayeho ntabwo bigeze bihutira kuzishakira urukingo ku buryo bwihuse ariko urukingo rwa korona rwo rubonetse nta n'umwaka ushize ibi bintu nibyo kwitonderwa kuko ntabwo imibiri y'abanyarwanda ariyo mibiri yo kuza kugeragerezwaho ku ikubitiro rya mbere ngo yemere izi nkingo si imibiri y'ibimonyo si imibiri y'imbeba bakorera ubushakashatsi bw'inkingo za coronavirus tubyumvikane. Ntabwo twanze inkingo ariko leta nizitundishe be gufata inkingo ngo bahite bazitura ku bantu ako kanya ngo kandi buri muntu wese aziteze yaba abishaka yaba atanabishaka. Nizere ko izi nkingo batazigera bazigira itegeko. Kuzihutisha kuko kosa ribayeho rizihutishije ariko nizere ko batazigera bazigira itegeko mu Banyarwanda. Kuko hari igihe dushobora kuvuga ngo ntabwo ari itegeko ariko rikaza ari itegeko riri mu buryo butagaragara, itegeko rikabaho mu indirectement. Ugasanga niba umuntu ari mu kazi runaka bakavuga bati abakozi bose bikingize, nyamara mu gihe we yumva atabitekerezaho neza ngo abyumve akibyibaza, hagikeneye umwanya wo kubanza kubireba no kubitekerezaho neza, bagahita bamubwira bati ntabwo wemerewe kuba uri mu kazi kubera ko ushobora kwanduza abandi coronavirus. Icyo gihe habajemo akarengane ku Banyarwanda, inkingo zaba zibaye nk'aho zibaye itegeko ariko mu buryo butagaragara, mu buryo bateruye ngo bavuge ko ari itegeko ariko ari itegeko. Niba umuntu ashobora kujya gusaba serivisi runaka bati ntimwinjira muri banki cyangwa se ntimwinjira kwa muganga naho uterekanye icyangombwa, cyangwa ntiwinjira muri taxi uterekanye icyangombwa cy'uko washingiwe coronavirus, icyo gihe tuzaba twarabigize itegeko. Niyo mpamvu urasaba Abanyarwanda kugira ngo bihangane izi nkingo, abayobozi bihangane kugira ngo batazigira itegeko ku Banyarwanda. Ntabwo turamenya ibyazo, hari igihe n'inganda zibikora kugira ngo zibonere amafaranga, ariko bibagiwe ko ari ubuzima bw'abantu bari mu gukiniraho, cyane cyane ko Abanyafurika nta kintu baba bababwiye. Rero batubabarire abayobozi babigenze neza. Umuntu wumva afite ubwoba akeneye kwiteza urukingo agenda arwiteza ku bushake bwe, ariko umuntu wumva akibyigaho mutubabarire, ntimuzabitugireho itegeko. Ejo tutazajya kubona tukabona abantu batangiye kujya badutahirana mu ngo baje kubikingira nk'aho iyo ndwara ariyo ndwara yabayeho yonyine. Njye kugeza n'uyu muntu utafite ikibazo nibaza, ntabwo nzi niba abandi Banyarwanda bagenzi banjye batakibaza, ntabwo nzi niba nta ndwara ikica yindi mu Rwanda. Umuntu wese ko urwaye agapfa bavuga ko yishwe na coronavirus. Ese izindi ndwara muri iyi minsi zaba zarabonye konji yo kwica ku buryo zitakica, ku buryo umuntu wese urwaye n'uwari warasabitswe n'indwara zirenze za diyabete n'iki byose, umurwayi wese ahinduka umupfu wa coronavirus? Nta abandi bantu indwara zindi zikica? Icyo nacyo njye ku giti cyane nibazaho, ntabwo nzi uko mu kibazo ni nk'Abanyarwanda, ariko njye nibazaho rwose ngasanga hari ibintu byinshi inyuma byinshi cyane bishobora gutuma abantu bihutira gufata urukingo kandi mu buryo bushobora kubateza ikibazo. Mbo biri aho ngaho njye nzi ko hari igihe cyageze perezida wacu acagwa mu Rwanda avuga ko atakikeneye ko abazungu badukuburira, ko badusigariza ngo duhere mu bintu byabo tuyoborwe nabo. Hariya hantu rwose yarahakoze nk'umunyafurika udashaka kuguma mu kuba imbata y'abazungu. None si uyu munsi kuki tubaye imbata yabo muri guma mu rugo, kuki tubaye imbata yabo mu dupfukamunwa tubigana tutazi n'ibyo turimo, kuki tubaye imbata zo kuba tugiye gufata inkingo zikorewe iwabo nta n'umwe nyafurika wabitestinze? Ntaki twiyibagije ko matiyeri premieri bakoresha zose ziva muri Afurika, nta neza badushakira, baba badushakamo ibintu byose bijyanye n'inyungu. Kuki bakora urukingo nta n'igihe kishize rugenzurwa bakatwoherereza bakiyemeza ko turufata natwe tukaba tugiye kubishyira mu bikorwa ku buryo bwihuse? Abasaba nasabaga leta kugira ngo aho hantu higeho babyitundishe kandi bazirinde kubidushyiraho nk'itegeko icyo kintu cy'inkingo rwose, n'abantu benshi kibahangayikishije bumva batazi ibyo ari byo, leta itubabariye ibidufashemo n'ibitubereye maso, abantu nabo babigiyemo ubushishozi barebe umva agomba kurwiteza rwiteze, undi nawe azarwiteza igihe azarwumvira, ariko mutabidushyizemo itegeko. Nicyo nagira ngo tukiganireho mbere y'uko tujya kuganira ku zindi ngingo. Ni ngombwa yuko tujya tureba ibintu bifite umumaro ningomba ko tureba ibintu bifite umumaro tukabyigaho rwose tukabyigaho tukareba hamwe nk'abanyarwanda tugatinyuka reka tugashira ubwoba erega reka mbabwire abantu mwe buriya abanyarwanda harageze ko dukwiye gutinyuka tukamenya ibintu biturimo tukamenya ibintu bidufitiye umumaro tukamenya n'ibyo dukwiye gukora kugira ngo turenganure imbaga nyamwinshi buriya iyo Dawidi aza gukomeza gutinya Goliyati ntajye kurwanya Goliyati n'amagingo n'aya abafilisitiya baba bagisuzugura ubwoko bw'Imana ariko si yamwicishije iki ko yamwicishije umuhumetso w'ibuye kuko yari ashyigikiwe n'Uwiteka nibyo hari iby'Imana hari iby'Imana Imana itwitaho ariko ni na ngombwa ko natwe ubwacu tugira ibyo duhaguruka tukayisaba tukayisaba amahoro tukayisaba ibyishimo nta muntu n'umwe wemerewe kukubuza kwishima ngiyo ndebye hari igihe mbona mu Rwanda tumeze nk'abari mu kiriyo cy'ibintu tutazi kuko ikintu mbona nyamukuru kigamijwe ni uko abanyarwanda batishima kandi nanjye si mbona impamvu tutishima ni uburenganzira bwacu twaremewe kwishima ariko kwishima ni ikibazo mu Rwanda ntabwo ari byo mureke twishime twidagadure tunezerwe twirinde corona ariko tutayishyize imbere ngo ducengeze mu myobo tuzavaho tunayihunga ducengere n'ahadacengerwa murakoze mubabariye inyota yarinyishe narindi ku kibazo cy'abana bari muri za boarding abo bana babaye nk'aho babaye imfungwa mu bigo by'amashuri birabaje kubona umubyeyi anahamagara nko ku ishuri akabaza amakuru y'umwana wanjye bati umwana ari aho ese basi mwamumpaye tukanavugana bati arahora amahoro ikizaba tuzakubwira babyeyi banyarwanda banyarwandakazi iryo jambo rishatse kuvuga iki ku mubyeyi iryo jambo uryumvishije uri umubyeyi wasinzira riguhumure ku mwana wawe birakwiriye ko umuntu ajya afata umuntu akamushyira mu mwanya we ntabwo mpamya neza ko mu bafata iyo myanzuro nk'iyo uwabagira gutyo ku bana babo bo babyemera cyangwa bakishima icyo tukireke wenda ibyo ari byose ubwo bazagira uko bakidusobanurira hamwe n'iby'uburezi ariko umwana niba yaragiye kwiga akaba ari muri boarding bayobozi bacu mutubabarire boarding zo kudihindukira gereza z'abana boarding zo kuba intandaro yo gutandukanya umwana n'umuryango we boarding zo kuba intandaro yo gutandukanya umubyeyi n'umwana we kuko icyo kintu kirababaje cyane nubwo mubona ko abanyarwanda batavuga baceceka ariko icyo kintu kirahangayikishije mukigeho neza tuve ku cy'uburezi nacyo twihute tujye ku ngingo ya kane ya gatatu ingingo ya gatatu niyo ivuga iti uburenganzira bw'imyizerere mu Rwanda n'uwuhe wenda mwambaza ngo imyizerere ni iyihe ariko ku isi yose abantu bagira imyizerere yabo hari abasenga hari abaterekera hari abizera kristo hari abizera muhammed hari abizera iki ariko nk'abanyarwanda natwe twagombye kugira uburenganzira bw'imyizerere yacu impamvu iki kintu nakibajijeho ntabwo ari ingingo ndi butindeho cyane kuko ntabwo njyewe ndi pasitoro mumbabarire ntabwo ndi umunyamadini ngo nze kuvuga mu rwego rwo kuba mpagarariye amadini ariko ku ikubitiro rya mbere nabonye ikintu gifungwa cya mbere ni insengero ntabwo ndamenya neza impamvu insengero ziba mu kintu gifungwa ku ikubitiro rya mbere abantu sinumva ukuntu bashobora kujya mu isoko bakabasha kwikontorora bakabasha kubahiriza amabwiriza iyo metero bakayishyiramo bagakaraba intoki bagapfuka umunwa ariko noneho abajya mu nsengero ntibabishobore ntabwo ndamenya niba mu nsengero ari ukuba ibigande sorry cyangwa se ari ukuba wenda intamenya ku buryo batabasha kwikontorora ngo nabo bashyiremo ya metero bakaraba intoki ariko banasenga Imana buri muntu uko kwizera kwe tukubahe ajye mu nzu y'Imana asenge cyane cyane ko nge narabyize ko religion cyangwa se iyobokamana biri mu bintu bya mbere bifasha guverinoma kuyobora neza kuko hari ibintu abanyagihugu badakora atari uko batinye leta ahubwo ari uko batinye Imana kubera imyizerere yabo. Ubu hari umuntu utatinya kwica umuntu kubera leta kuko avuga ati barafunga ariko yakinjira mu myizerere agatinya Imana kuko azi ko kwica ari icyaha. Noneho nkibaza rero mbavuga ese guverinoma yo izayobora ite nta yobokamana riri mu gihugu iyobokamana rishaka kuzimira aho leta yo ntabwo bizayibera ikibazo mu myaka izaza kikazayigonga nk'uko icy'uburezi gishobora kuzayigonga. Hari ukuntu njye nabitekereje nibaza niba uri nk'umugabo umuntu akakwirukana mu rugo rwawe nsanga wababara cyane bikomeye nibaza ukuntu ku ikubitiro rya mbere icyorezo cyinjiye mu gihugu ikintu cya mbere tubanza guhagurutsa ari Imana mu gihugu cyacu ntabwo ibyo ari ibanga insengero zafunzwe ku buryo rwose ubona budasobanutse ibindi byose bigerageza kugenda bifungura ariko insengero zifungura gake gake nabwo nizifunguye ziriho amananiza menshi kandi nyinshi nabwo zigifunze ariko nizifunguye ziriho amananiza menshi kandi bibabwira ko mbere na mbere ikintu bagomba kubanza kwigisha ari ukwigisha kwirinda korona ariko mu nzu y'Imana twari dusanzwe twigamo ijambo ry'Imana ntabwo nzi ko mu nzu y'Imana ariho twajyaga kwigira korona nibyo ko tuyirinda ariko nimureke korona yo kudutesha umutwe korona yo kutuvugisha amangambure ngo tuyivuge n'ahari ngombwa n'ahatari ngombwa korona ibe korona twayishyize imbere njyari igihe ndeba reka nanabibabwira ntabwo ntinya kubibabwira kuko nababwiye ngo hari igihe kigera umuntu ubwoba bugashira hari igihe mbona korona yarabaye iturufu mu Rwanda mu bisuzume neza hari igihe mbona korona yarabaye iturufu mu Rwanda irahari ariko uburyo tuyifata ntabwo ari bwo buryo korona mu by'ukuri irimo tuyihuremere bukaze kubera inyungu za politiki ntabwo ndi butinye kukibabwira nicaye ahangaha korona tuyiburemere bukaze kuruta ubwo ifite tukayifatira ingamba ziremereye kuruta izo twagafashe kubera inyungu bwite za leta kuko ntabwo numva ukuntu dufata gahunda ngo batura ngo abantu ngo tugume mu rugo tukagumishwa mu ngo nyamara ibibuga by'indege bifunguye ba mukerarugendo baza basura ibyiza nyaburanga by'u Rwanda umunyamahanga akaba ashobora gukomanga iwavuye Burayi igihugu cyamwemereye ko yinjira ngo bamupimye korona avuye mu mahanga nyamara umuturanyi wawe akaba adashobora kukubaza ati waramutse ute bikaba bitemewe umuvandimwe wawe atemeye kugusura n'abafite ababyeyi badashobora kubapfusha ngo basure ngo bajye kubashyingura babone uko bagenda iyo mu ntara no kugenda ari uruhushya umuvandimwe wawe yashyiramo umwuka mutabonanye kandi utamwanga ugasanga umunyamahanga afite uburenganzira mu gihugu cyacu kutusha nibyo muzanabirebe ntabwo mbesha niyo muhuriye nko muri banke baramutambutsa ariko wowe ugasigara ku murongo kubera iki kuki bagira uburenganzira iwacu twebwe kuturusha nababwiye ngo ntabwo bakidukoronije mwihangane mwe kudusubiza mu bukorone twamaze kwigobotora ingoyi yo bukorone mwidusubizamo iyo rero urebye usanga hari umukorona ishaka kuba urwitwazo cyane bibe iturufu ya leta ikoresha mu kugira ngo iramire inyungu zayo ariko nyamara birengagije inyungu z'abaturage nyamwinshi mwihangane abanyarwanda bayobozi bacu mugabanye kujya mudushyiraho ibintu byo kuturusha ubwenge cyane ngo mutugire ibikoresho mudufatireho amaturufu runaka mufatiraniho kutugira nk'abantu batazi ubwenge mwebwe mukoresha iturufu runaka y'ikintu mushaka kwitwaza kugira ngo mubone inyungu zanyu. Korona ni iturufu isimbuye iturufu ya jenoside. mu Rwanda mu bihe byashize kera tukiri abana no mu gihe cyose cyashize mu myaka itambutse umuntu yakoraga akantu kugira ngo umuntu amucishe bugufi akamubwira ati wantera hamwe nyamara ntabwo bivuga ko abanyarwanda bose bari mu gihugu bishe mw'abanyarwanda mwe ntitukajye ducira abantu imanza ngo tuvuge ko abantu bose ari abagome twirengagije yuko hari n'abaduhishe kugeza kuri uyu munota turiho kubera ko badufashije ugasanga iturufu ya jenoside mu Rwanda yabaye iturufu jenoside yakorewe abatutsi inzibutso bakazisura amadevize agatambuka mu Rwanda ya jenoside yakorewe abatutsi imibiri y'abacu igacuruzwa nta nubwo ndi butinye kubibabwira nyamara twebwe abaresikape tumeze nk'abasubijwe inyuma n'amateka nta n'utwitayeho yego farije yaratwishyuriye ariko se wakishyurira umwana wawe wowe uri umubyeyi ukamwishyurira atagira umwenda wo kwambara ukamwishyurira ishuri atagira iti kimujyana ku ishuri akazarigeraho ate barangiza bakicara ngo abana ba farije ngo ni abaswa ngo abana ba farije ngo nibo batajya bamenya ubwenge ngo ni ibicucu ngo kubera ko ngo bati ngo bigire ubuntu narabyumvaga umujinya ukanyica cyane ariko nkaba icyo nakora ahubwo twagira ubwenge fata umwana wawe wabyaye umushyire kwiga muri ziriya kondisiyo atagira umuntu umwitaho atagira umureberera atagira umufasha hanyuma urebe ko yiga ishuri akayishobora twagira ubwenge iyo turufu mukayirisha tukayumva twe tugashyira mu mitima abapfakazi inzu zibagwaho incike inzu zubakiwe harubakiye inzu zitagira fondasiyo zifite ubufondasiyo bw'ubutafari nyuma y'imyaka ingahe bukababurahirimye abenshi inzu zabaguyeho abenshi inzu zabo zarahirimye ariko nyamara imibiri y'abacu icuruzwa mu nzibutso zitandukanye birirwa bavuga jenoside dore ko ni ikintu kitakubayeho kukivuga byoroha cyane mumbabarire nari ntambikiye gato si ibyo nashakaga kuvugaho ni uko ariko akunda umuntu bafite ibintu mu mutima nabyo bikaba birasandaye njye ndabona n'iyi korona igiye kuzaba iturufu nka jenoside mu Rwanda duhagarike mu by'ukuri umuntu wese arakangishwa korona ikibaye ni korona ariko ni gutuma umuntu yambara agapfukamunwa ahagaze imbere y'igipangu cye kuko sinaje kugandisha abanyarwanda ngo be kwirinda korona kwambara agapfukamunwa ndabyemera ako tutayibagije ko umwuka duhumeka ari mubi ari umwuka dusohora ari mubi tutakagombye kuwusubiza mu bihaha ngo tuwuhumeke ahubwo n'ubundi korona tuzayirwara cyane kuko duhumeka nabi duhumeka umwuka wo mu bupfukamunwa dukeneye no guhumeka umwuka mwiza dukeneye oxygene yo hanze niko Imana yaremye umuntu wenda koko nibyo tutwambare mu isoko tutwambare handi hantu hari abantu benshi natwe ntabwo dukeneye gufata imibiri yacu ngo tuyangize dupfe nabi ariko n'umuntu ahagarara imbere y'igipangu cye udasimuceho ngo kuki utambaye agapfukamunwa ubwo se kuri wenyine umuntu wupfuki iki abantu bagenda ntibaturutse mu modoka bari mu modoka baturutse mu rugo rumwe umupolisi ngo bahagarike ngo kuki agapfukamunwa kamanutse ate kandi n'ubundi babana mu rugo rumwe bararana mu nzu imwe nk'aha y'abanyarwanda amahoro mwakihanganye byibuza abanyarwanda nabo bakabona amahoro bagatuza bakanishima ariko uzi ko abanyarwanda batakishima mwihangane ni gukoresha korona cyane ngo ihinduke urundi rwitwazo rutuma abanyarwanda kandi badindira nanone ugasanga dufunze dufashe ingamba zo kuguma mu rugo umuntu kujya guhaha n'ibibazo kugenda no kwisobanura ariko nyamara ikipe y'igihugu igasohoka hanze ikajya gukina ese bariya si abanyarwanda ese bo turabanza kuki bo dufashe imibiri yabo tukayipfusha ubusa tukemera ko bajya gukina muri ibyo bihe twagombye gufunga ejo bundi habaye ikibazo ikipe yacu itsinze niba ari ikibazo ubwo niba ari igisubizo ntabwo nzi uko nabisobanura ariko ku banyarwanda cyari igisubizo kuko cyari intsinzi gusa haje kubamo ikibazo cy'uko abantu bananiwe kwihangana basandara mu mihanda barishima cyane bibagirwa n'ubupfukamunwa barasara nyine bajya kubyina intsinzi y'amavubi ariko muri kamere twebwe abanyarwanda uko twari turemye twari turema mu byishimo twari tumenyereye kwishima ni ko umuntu ameze n'ubundi no ku isi yose kuko nibyo ni ikintu cy'ingenzi cyo gutuma umuntu abaho iminsi ariko inzego za polisi ziza gufata ingamba ngira ngo ubu ngubu umunsi uyu munsi amavubi ari bukine ndibaza ko kuri buri rugo hashobora kuba hari abapolisi cyangwa daso batuma abantu bataza gusohoka ariko twibagije ku ikipe y'igihugu ako amavubi ari ikipe y'igihugu kandi natwe turi abanyagihugu niba rero tugufashe ingamba zo kuguma mu rugo numva ubwo twakaguma mu rugo n'ubundi tukirinda twese ntihagire ibice bimwe bibasha kugenda n'ubundi ngo cyaba ari icyorezo niba nta turufu irimo yo kugira ngo amadevize yinjire mu Rwanda ntabwo bamukerarugendo bakagombye kuba baza ahubwo ari no batuzanira n'iyo korona bakagombye kuba bahagaze kandi ikindi tutarabasha kumenya ni ukuntu tugumishwa mu rugo ariko kandi biba ari kwiyongera iyo mibare yiyongera noneho biturutse he bigenda bite leta nigerageze kutubera amaso ku bwanjye navuga ntiharageze ko umuntu wese ufite inshingano ni kugira ikintu yakorera abanyarwanda abanyarwanda bakagira amahoro agikora mu bubasha bwe kuko njyewe uvuga n'abandi wenda babitekereza ntacyo dushoboye kuba twakora ariko harimo abantu babishoboye babasha kugira ikintu bakora kuri iki kintu batubabariye bahaguruke bagira ikintu bakora kugira ngo abanyarwanda babashe kugira amahoro tubashe kubaho mu buzima busanzwe tubeho neza iyo ngingo rero y'imyizerere yo nayirangije nanayisimbutse ahubwo ngeze ku yindi ngingo ivuga ya kane ari ngiye gusorezaho ivuga ngo ese aho abanyarwanda ntibaba bameze nk'intama zitagira umungeri umungeri ubundi bivuga umushumba umuyobozi umuntu ureberera abandi nicyo nashatse kuvuga impamvu rero mvuze ngo abanyarwanda ntibaba bameze nk'intama zitagira umungeri ni uko ibi bintu byose dusakuzamo ibintu byose bituhangayikishije bibojeje imitima y'abanyarwanda ntabwo byakagombye kuba bituriho kuko hari ababishinzwe bakaturebereye njye nko mu buzima busanzwe nzi ko nk'iyo mu rugo habaye ikibazo hasohoka umugabo nyir'urugo iyo habaye ikibazo giteye ubwoba hasohoka umugabo nyir'urugo niyo mpamvu bibiri mwita umutwe w'urugo asohoka kugira ngo arebe ikibaye ndetse nibiba ngombwa ahumurize abandi bo mu rugo kuko baba barusha ubushobozi n'ubudahangarwa iyo umugabo adahari cyangwa se arwaye cyangwa afite ikindi kibazo hasohoka umugore nka nyir'urugo agasohoka mu cyimbo cy'umuntu uhagarariye urugo akagaruka agakomeza abana ntabwo bakomeza bavuza induru kandi hari ababyeyi iyo umubyeyi n'umugore nawe adahari haba hari abandi bantu baba muri urwo rugo wenda tuvuge nk'abazamu cyangwa abandi bakozi cyangwa abandi bantu bakuru bari aho ngaho nibo basohoka baza bakavuga bati ni muhumure ni amahoro bagahumuriza abana batuye iyo abo bose badahari nyir'urugo akaba afite abana bakuru umukuru muri bo cyangwa se umukurikiye ubishoboye muri bo niwe usohoka akajya hanze akareba ikibaye akagapfa agahumuriza turumuna twe akatubwira ati mwihangane muhumure ni amahoro cyangwa se akamenya uko arwana na cya kintu nk'umuntu mukuru mu Rwanda rero njyewe nabonyemo amayobera ntabwo navuga ko ari amayobera matagatifu ni amayobera ntazi uko ameze ariko nabonye mu Rwanda buri wese yirwanaho mu bushobozi bwe mu byo adashoboye ubundi abantu bagaceceka ariko mwa bantu mwe njyewe iki cyorezo cyiza cya korona ntabwo nigeze mbasha kubona nyakubahwa perezida wa repubulika asohoka ngo afate mikoro abwire abaturage ati baturage banjye mukomere muhumure abanyarwanda abanyarwandakazi mwigire ubwoba mwikuka umutima icyorezo kirahari ariko dufite ingamba zo kukirinda kandi mwinjire mu nzu none ubwo tugashyize muri guma mu rugo ariko muzarya ku buryo ubunubu muhumure nta munyarwanda uzicwa n'inzara muhumure nta munyarwanda uzabura uko yivuza muhumure muhumure mukomere ndahari nk'umuyobozi wanyu mbari imbere ntabwo mbese niba hari abandi babibonye ariko njyewe ntabwo nabibonye mu by'ukuri mvugishije ukuri ntabwo nabibonye igikurikireho icyari gukurikiraho njye natekerezaga numvaga ko niba wenda ari mu ruzinduko atabonetse cyangwa kubw'impamvu ze bwite madamu Jeannette Kagame yagombaga gufata mikoro nk'umubyeyi wacu cyane cyane ko ababyeyi b'uyu bagore tugira imbabazi tugira impuhwe iyo habaye akantu usanga uhita wirukanka ufata utwana ushaka kudukubira ahantu hamwe kugira ngo duhumurize numvaga yakagombye kuba yarafashe mikoro akatujya imbere nka fast lady akatubwira ati muhumure muhumure bimeze gutya nubwo adahari nubwo bimeze gutya ariko muhumure hari ingamba hari ukuntu turi bubigenze ntabwo turi bufate ingamba ngo zibakakariye gusa ahubwo hari ukundi kuntu igihugu cyamaze kubatekerereza muhumure nta munyarwanda uzicwa n'inzara muhumure nubwo koroni hari mushikame dusenge ntabwo bigeze mbibona mu by'ukuri njye mbivugishije ukuri ntabwo nabibonye dufite abaminisitiri dufite na minisitiri w'intebe na minisitiri wa sena dufite n'abayobozi bandi twitoreye abadepite n'abandi nta muntu n'umwe nigeze mbona njyewe afata mikoro ngo ajye imbere yacu nka minisitiri w'intebe atubwira ati muhumure banyarwanda banyarwanda akazi ndahari tubari imbere hari ibiri gukorwa turi gutegura ibi n'ibi turi gutegura ibi n'ibi turi gutegura ibi n'ibi muhumure nta kibazo gihari nta n'umunyarwanda uzicwa n'inzara na korona tuzayirwanya nk'abanyarwanda dushyize hamwe ibyo bintu nabyo nabonye kubeshya ni kubi usibye kubona ibintu bisa nabyo ibyo bisa nabyo byo njye narabibonye ariko ntabwo nabonye ibiri byo ntabwo nabibonye mu by'ukuri abo bantu bose badahari nyakubahwa perezida wacu afite abana bakuru buriya cyomoro cyangwa nje n'abandi bana be njye nabonaga icyashimisha abantu muri guma mu rugo hari uko twajya twumva tukumva tukavuga tukumva ngo anje yajyanye imfashanyo mu mudugudu uyu n'uyu yafashije abaturage bahanaha kugira ngo baticwa n'inzoga baticwa n'inzara sorry baticwa n'inzara tukumva ngo cyomoro yabyukiye mu karere kanaka yajyanye ikamyo wenda yuzuyemo umuceri cyangwa se n'iyo kawunga ariko pana biriya biboze yagiye gufasha akarere kanaka kugira ngo abaturage baticwa n'inzara abandi bana bagenzi be babashe kubona uko barya wenda ntabwo mbizi mwebwe niba mwarabibonye ibyo bintu ariko njyewe ntabwo nigeze mbibona kandi cyari gishimishije ni uko tubabona mu makuba akomeye cyane mu gihe umuntu ashobora kurara agapfira mu nzu y'umuturanyi we atanabizi nicyo nabonaga cyari kuba gishimishije icyo kintu rero nicyo cyatumye mvuga ngo ubundi ko abanyarwanda tuboze imitima abanyarwanda tukaba tuvugira mu matamatama kuko iyo mu matamatama ho biravugwa biravugwa n'abantu ukabona ko baboze imitima bashize ariko ibi bintu turimo abakuru bacu bari hehe abakuru bacu bari hehe aba bantu batureberera aba bajenerali bacu rwose abakuru b'ingabo bari hehe ingabo abantu mwarwaniye bakaba bashobora noneho kwicwa n'inzara mukibabwira ngo nibagume mu nzu birinde korona aba bantu mwabarwaniriye mudashaka kubarengera hari ubushobozi mufite bunini cyane bwo kuba hari ikintu mwakora abanyarwanda bakarenganurwa bwo kuba hari ikintu mwakora abanyarwanda bakabona amahoro hari kinini cyane mwakora mereye nko kuri wowe James Kabarebe uri umunyamabanga w'umukuru w'igihugu uri umunyamabanga w'igihugu ubitse amabanga menshi y'igihugu Kabarebe hari n'ayo naho hari kugeza kuri uyu munota nabeshye kubika bitakoroheye, hari amabanga akomeye cyane ubitse igihugu, hari ikintu kinini wakora sundi ibyo bintu uzabika ugeze ryari? Kabarebe, ufite urufunguzo rwo gushyira abanyarwanda mu mahoro uramutse ubishaka none ahangaha ufite urufunguzo rwo kugira ikintu ukora. Ese utegereje ko Imana ibikwibwirira kugira ngo ugire ikintu ukora abanyarwanda barenganurwe koko? Ihangane basuba intwari, wenda uba intwari rimwe mu buzima bwawe, ariko uba intwari urenganura abanyarwanda, ukunda abanyarwanda. Gerageza basi, mbe ndabigusabye, gerageza wihangane. Harimo abantu ngo senya, harimo abishwa banyu, hari kumva abanyarwanda barababaye, nubwo babereka ko baseka ariko imitima yabo yaraboze. Mutubabarire, mureke kutugira nk'abana baba kuri mukase. Umwana uba kuri mukase yose yabonye se mukase aramuterura, akamuheka, akamusiga, akamwambika neza, akamugaburira, akamubyinirira, ise yamara kugenda akamucinya, akamukubita, akamumerera nabi, akamwicisha inzara. Kuko yagira ngo abeshye se ko akumukundira umwana kandi mu by'ukuri atamukunda. Uko ni ko abanyarwanda bameze mu maso y'abanyamahanga. Mugera ku banyamahanga mukabereka ibyiza ku banyarwanda, mukabereka ko dutekanye, ko twishimye, ko dukize, nta munyarwanda wicwa n'inzara. Nyamara ntabwo ari ko bimeze. Abanyarwanda baboze imitima, abanyarwanda barababaye, abanyarwanda benda gusandara imitima. Nimwihangane, mugire ikintu mukora murengera abanyarwanda. Byibuza mwiyumve mu butwari, mugire ikintu mwakora. Madamu Jeannette Kagame, hari ikintu wakora ukaba umubyeyi, ukarenganura abana b'u Rwanda, ukivuga ko nawe wari kugufatira abana ntibige wababara, ukivuga ko wari kugufatira abana akabafata akabafungirana ahantu gutyo utemerewe gusohoka utafite uburenganzira wababara, kandi akabagufungirana ntacyo kurya ufite cyo kubaha. Bishyire mu mwanya, bikurure muri sante y'umubyeyi w'umugore, utekereze umuntu agufashaga gushyirira abana mu nzu mukikingirana nta kintu ufite cyo kubaha, wamererwa gutyo. Hari ikintu mukwiye gukora, hari ikintu mukwiye gukora. Abanyarwanda ntibakomeze kubaho nk'intama zitagira umwungeri, nk'abantu batagira abantu babareberera, ngo dufatirwe imyanzuro y'i Burayi bafashe basimwe, mwage mwagenda mukiyoborera i Burayi, mukareka twe tukagumana u Rwanda rwacu, tukagumana demokarasi. Niba mushaka ko dufatirwa imyanzuro nk'iy'abazungu, ntabwo turi mubyemere, kuko ntabwo turi dusuye mu bukoroni bwabo. Hari ikintu mwakora, mukarenganura abanyarwanda. Ntimwirengagize rubanda rugufi, mukumva ko umuntu wese ari kimwe n'undi, ari ukomeye. Nta gihugu muzabona cy'abakire gusa, igihugu kizaturwamo n'abantu b'ingeri zose. Nuko Imana yabikoze, nuko bimeze. Ntabwo mwagakwiye kwirengagiza uburenganzira bw'ibanze bwo kubaho k'umunyarwanda. Niyo mpamvu nababwiraga ngo dushobora kuba tumeze nk'intama zitagira umwungeri. Mugerageze muturengere nk'abanyarwanda, mugerageze mudufashe, mutube hafi. Nicyo kintu tubifuza, mutufashe, mutube hafi, mugire ikintu mukora. Ndabibasabye rwose. Njye ntabwo naje kubasaba ngo perezida asohoke ngo ajye hehe mubone ngo nemere ko ariho. Oya, ntabwo ari byo naje gusaba. Mureke umusaza yiruhukire, mureke aho araruhuke. Erega umuntu wese agira igihe cyo kuganira n'Imana ye, kandi ntabwo iyi Imana ishatse ko uganira nayo ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo hoya. Ushobora gusuzugura abandi bantu, ushobora kugira gute, ariko Imana yo ishatse ngo uganire nayo, muraganira. Ntiwamenya uburyo ki umuntu aganira n'Imana, ntiwamenya ibyo bintu. Ntabwo nshaka kubyinjiramo, ntabwo nkeneye kubyinjiramo na gatoya. Gusa icyo nasabaga, nisabiraga abafite inshingano zo kuturenganura kugira ngo baturenganure, ejo tutazagira ngo tukagira ibyigomeke, tukagira abantu bizirikaho ibisasu, kandi tutari tubizi mu muco w'Abanyarwanda. Nubwo tuzi ikintu kimwe cy'uko umuntu wese uvuze ibitajyanye n'ibyo Leta ishaka bamwita umwanzi w'u Rwanda, ndabizi neza, nanjye hamaguruka ndahaguruka kamunyita umwanzi w'igihugu ariko ntago ariko biri ahubwo niba abanyarwanda bose bashiraga ubwoba bagatinyuka bagakunda igihugu bakakunda abanyagihugu bakumva ko batagomba kubona barengana cyaba twaba tugize amahirwe nge ntabwo ndi umwanzi w'igihugu ndi umunyarwanda uba ukunda abanyarwanda ubabajwe n'ibintu biri kubaho ku banyarwanda by'ubufindo biri kubabaho ufite esprit patriotisme ukunda buri munyarwanda aho ari hose yaba ari hano mu Rwanda yaba ari mu ishyamba yaba ari mu mahanga yaba ari hehe apfa kuba ari umwana w'umunyarwanda umutima wanjye uramukunda kandi ngo afite uburenganzira mu Rwanda bungana n'ubw'abandi bose nicyo mparanira rero nicyo mparanira ntabwo naje aha ngaha ndwanira politike nta myanya y'ubuyobozi mfite muri politike mu mbabarire nta niyo ndwanira nta n'ishyaka naje nturutsemo njye singira iby'amashyaka gusa nababajwe no kubona abanyarwanda batabayeho neza batishimye badafite uburenganzira niyo mpamvu navuze ntabwo ndi umwanzi w'igihugu sinzi n'ukirwanya nubwo ndi buhaguruke mu kabinyita ariko ntabwo ariko biri gusa njye ntabwo mfite ubwoba cyane ngo meranwe nabwo ntabwo ari uko ntari umuntu kuko nta nubwo ndi ikihebe ntabwo wabikihe uri umubyeyi ufite abana bane mpfuye hari benshi bababara hari n'abababaye imfubyi cyane ko mbitinya njyewe nabayeho ndiyo ndabitinya rero ariko mu kubitinya ntabwo byari kumeza mu mfuruka ngo nkomeze guceceka mbona n'abandi banyarwanda bagenzi banjye barengana byananiye kwihangana nyine ubwo mubyihanganire namwe mubifate uko mubyumva mukore icyo mushaka nimushaka munansange rwose n'uyu munsi munani ntware mwafunga mwampimbira ibyaha mwangerekaho ibindi byose ndabyiteguye uyu munota naho mwanyica ariko ndangije inshingano numvaga mu mutima wanjye zindya zo kuvuganira abanyarwanda zo kuvuga ukuntu abanyarwanda bababaye zo kubamenyesha ko nubwo tubasekera ariko tutishimye zo kubamenyesha ko ducecetse ariko tutanyuzwe nta kindi ntacyo mparanira kindi si inyungu zanjye ni inyungu za rwanda nyamwinshi n'aba bagore b'agataru bacuruza mwirirwa mwirukanka na muhohotera ndashaka ko bongera kurengana mukumva ko umunyarwanda afite uburenganzira kimwe n'uwundi munyarwanda ni ukugira ngo ndenganure abanyarwanda yiba byanshobokeraga nkaba afite icyo nkora nonaha njyewe nanagikora nta ntwaro mfite rero nta n'ingabo zindinda nta mbunda njye ngira nta n'ubwo nzi no kuyifata nta n'ingabo mfite runaka navuga ngo zirandinda kuko ndi umunyarwanda uri simple cyane ariko nanone ndi umuntu natapfa kwica uko ashaka kuko hari umwami undengera cyane kandi ukomeye intwaro mfite nanjye rero ishobora kundwanirira mu gihe hari umuntu washaka kumpohotera ntaharaniye inyungu zanjye bwite naharaniye inyungu z'abanyarwanda harageze ngo murekure ubwoko bw'imana aribo banyarwanda harageze ngo mureke abanyarwanda babone uburenganzira mu gihugu cyabo batuze bishime harageze bayobozi harageze ngo murekure ubwoko bw'imana aribo banyarwanda mbibasubiriremo harageze ngo murekure ubwoko bw'imana aribo banyarwanda murekure abanyarwanda batuze murekure abanyarwanda bagira amahoro murekure abanyarwanda banezerwe mwe kubicisha agahinda kandi namwe banyarwanda harageze ko mushira ubwoba mukagaragaza ko mubabaye mukareka kubeshya ko mwishimye mutishimye erega reka mbabwire ikintu iyo Mose aza kwigumira ibwami si yari yararerewe ubwami se akirira ibyo kurya byaho akanezerwa abayisirayeli ntabwo bari kuva mu bucakara bw'abanyegiputa n'amagingo n'aya baba bakiri mu bucakara bw'abanyegiputa byasabye Mose ko atinyuka harageze rero ko buri muntu wese ufite ikintu cyo gukora kugira ngo abanyarwanda bagire amahoro atinyuke ye kureba ngo ndi mu gihugu ngo arafata oya njye sindi n'i Burundi hafi yacu njye sindi n'umuntu ndi mu mujyi wa Kigali nahababwiye aho ntuye Kimironko rwose mu karere ka Gasabo reka mbonaho no guhita mbabwira nimero zanjye ntarabyibagirwa kugira ngo umuntu wese wagira ikibazo kuri video yanjye aze kunsobanuza kandi nuwashaka kunkenera yaba agiye no kumfunga yaba agiye no kungirira nabi ye kurinda kujya guperereza ngo aturutse kure ngo twamubona gute oye antelefone narambwira ati ni polisi y'u Rwanda itabaribu nditaba antelefone nditaba rwose ntabwo nyegeye ntabwo nihishe mvuze narambiwe nababwiye ko nitwa idamange irya mugwiza ifone nimero zanjye ni 07 788 5076 ndazisubiramo ni 07 788 5076 uwankenera wese yambona kuri iyo telefone ntabwo nenda kuyikuraho umuhumure nta nubwo nenda kuhisha gusa icyo nagira ngo mbamenyeshe ntabwo ndi umusazi nta kibazo mfite mu mutwe oya 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 ntihagire umuntu ubeshyira ngo narasaze ndi muzima nta nubwo naje gusaba ntabwo nshonje nta nubwo njyewe nenda kwiyica ntihagire umuntu ubeshyira abanyarwanda ngo niyahuye ubwiyahuzi nkoze ni ubu gusa bwo kuza gushaka kurenganura abanyarwanda ariko ntabwo nakwiyahura nababwiye ko ndi umubyeyi abana banjye barankeneye nta n'indwara mfite runaka idakira intera kwiheba ngo itume numva ko nakiyica nakwiyahura ibyo wabivuga yabambeshyeye ndi no mu rugo iwanjye ubu tuvugana ndi muri guma mu rugo ntabwo ndi busohoke ngo barangonga mumbabarire rwose n'abakozi banjye turumvikanye nta kibazo mfitanye nabo ntibari bunige mana mva ubwo mbese ikimbaho kiraba ari kubera ibyo navuze kandi nta bwoba mbifitiye kuko nabivuze niteguye ko byose bishoboka kandi nabivuze naniwe uyu munota icyambaho inshingano zanjye zo kurenganura abanyarwanda naba nakivuze mesaje nashaka gutambutsa naba nayitambukije kandi reka mbabwire n'uwangira nabi n'uwanyica ejo hava ukunda umeze nkanjye ntago abantu bose bateze kuzumva ibintu ngo bemere kuba inkomamashyi ngo bemere kubaho nk'abami b'abedishyi ngo ibyo uvuze n'ibyo mwidishyi oya hari abantu bazabona ibintu bibi bagasobanura ko ari bibi cyane cyane ko mbabwire ko ubu Rwanda tugezemo ntabwo rukeneye kuyoborwa n'umuntu muri we wifitemo ibitekerezo byo kumva ko ari umuhutu arengera abahutu ahagarariye abahutu ntiruteze kuyoborwa ntirushaka kuyoborwa n'umuntu wumva ko ari umututsi arengera abatutsi ahagarariye abatutsi ntiruteze kurengerwa n'umuntu wumva ko ari umusangwa butaka ahagarariye abasonga butaka ibini ntabwo u Rwanda rukeneye umuyobozi ufite ijonjora n'iri na rimwe ryaba rishingiye ku karere uturuka he ryaba rishingiye ku ruhu rw'umuntu rwaba rishingiye ku bwoko byaba bishingiye ku gitsina byaba bishingiye ku kindi kintu icyo ari cyo cyose u Rwanda rukeneye kuyoborwa n'umuntu muri ukunda abanyarwanda ukunda u Rwanda ufite esprit patriotisme ushobora kurwanira igihugu cye mu gihe bibaye ngombwa ushobora kwitangira abanyarwanda mu gihe bibaye ngombwa utikunda kigeretse kuri icyo wubaha imana utinya ijisho ry'uwiteka wubaha imana uvuga ati imana izambaza ubwoko bwayo ibyo nakora byose byaba bibi byaba byiza ariko ku munsi umwe imana izambaza ubwoko bwayo uwo muntu ufite kubaha imana muri we ufite gutinya imana yihindura umushyitsi atumva ko afite kwica abantu uko yishakiye uwo muntu niwe u Rwanda rukeneye banyarwanda rero banyarwandakazi ntabwo nifuza kubarambira nta nubwo nifuza kuvuga byinshi kuko nta nubwo mfite ubushobozi bwo gukemura ibibazo uyu munsi ariko icyo nzi ni uko bitinde bitebuke bizakemuka bitinde bitebuke abanyarwanda bazishima bitinde bitebuke amahoro azaza mu gihugu cyacu ndangije rero bashimira kandi mbaragize imana amahoro y'imana abane namwe iteka ryose kandi mbifuriza ko mukomeza kwirinda coronavirus ariko munanitekerezaho munanashakisha ingamba zindi mwafata zo kugira ngo mubashe kubaho mutayicwa na depression mu mazu muticwa n'agahinda n'ubwigunge kandi mukomeza kubaha Imana murakoze cyane rero ubwo niharamukagize ibindi bintu nkenera kubaganirizaho Imana ikindinze n'ubundi nzabaganiriza kuko nkunda abanyarwanda cyane Imana yo mu ijuru ibahe umugisha murakoze amen.